I never doubt you for your love, oh baby. Let's listen now, me, I said. Everything I do is worthy, baby. I'm bleeding, feeling bad, I swear. Oh, Nikki, pick it up on your song, eh? What been a cuckoo say, ah, baby? You was in an itchy on your gay. Now, nani le me, ah, baby. Now, you find you nano me, so poo. Una and Kaisha, too. Roy, I'm gonna you work at you. Never kupenda ungetulia tu.
Mina kupenda sio nalalama kwa mazoea. Kama we unge kwa mimi kwenye ili penzi unge kwa matu. Mina kupenda sio nalalama kwa mazoea. Hata we unge kwa mimi kwenye ili penzi unge kwa matu.
Pitia sasa kutwa ni drama na mikasa. Sina girlfriend atali sasa. Unaniumiza oh baby. Kipi nifanya hivi sasa. Mana mani naipapasa. Napitia kumudarasa. Nifaulisha oh baby oh. Nikipi kinafanya usonge. Wapi na kukosea baby. Niwazi unanitia unyonge. Na unanilemea baby. Na yofanyu nanumiza bu. Unanyangaisha tu. Roho yangu na yueka juu. Lava kupenda ungetulia tu.
Mina kupenda sio nalalama kwa mazoea. Kama we unge kwa mimi kwenye ili penzi unge kwa matu. Mina kupenda sio nalalama kwa mazoea. Hata unge kwa mimi kwenye ili penzi unge kwa matu.